Mwambie mapenzi maji abadi, yanaweza kazidi, yanaweza kapungua. Mana nasikia ananita njakali, anatamba na jiji, anichamba nichambua. Sawa, nampenda kweli sikatai, kwake mbili moja ikai, moyo wangu kwake kitetere. Ila penzi langu shati hataki alivai, kwa mashosti ananitoa nishai, ananigeuza story wachekere. Kila kitu kwa kipimo, ipo kina noga vema, yakija mkuta mie simo. Oh, mana nasema muulize, 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 anajivuna nini? Muulize, 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 anajivuna nini? Epuke sana, nimeyakumbuka maneno ya bibi. Na ukishikwa jishikilie, usijeleta kuchoshana, ili usijeanguka, jiheshimu kibibi. Oh, nasikia mapenzi analana, mtu akikupenda mkiachana. Mwambie pengine itamfanya
ogope anirudie,
kama fedha mikazi nitafanya, damu mbichi mikijana. Starezi takuja kumfanya
achoke, ajutie.
Hey, nimedhofu mno, ama ni